haatan na dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ay inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
talaadadii ayuu xukuumadiisa ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, waxaa ka mid ahaa mukhtaar roobow cali oo loo yaqaano abu mansuur. mukhtaar waxa uu mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ururka al-shabaab, inkastoo markii dambe uu ka baxay dagaalna ay wada galeen. abu mansuur ayaa waxaa la sheegaa inqilaafkii dhex maray isaga iyo hoggaankii kale ee al-shabaab inuu salka ku hayay qaabkii uu maareeyay xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada bay iyo bakool, oo la sheegay inuu u ogolaaday inay si nabada magaalada uga baxaan kadib markii ay odayaal dhexdhexaadiyeen. mas-uuliyiintii xilligaasi la kulmay mukhtaar roobow ee sida nabadda uga soo baxay deegaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan hore ibraahim isaaq yarow, waxaana kala sheekaystay sida ay maalintaasi wax u dhaceen.
maalintaas waxay ahayd mar baarlamaankii dowladdii federaalka kumeelgaarka ahayd uu ka baxayay kaama baxay dhammaantiis laga raray magaalada baydhabo loona raray jabuuti, halkaas oo baarlamaanka markaas la kordhiyey tiradiisii loo 150 laga dhigaayey oo madaxweyne sheekh shariif lasoo dooran doono. marka bixitaankii dib heshiisiinta ku saabsanaa ee halkaas laga ambabaxay, anaga oo gruub kooban ah oo xildhibaano 70 gaaraya ayaan magaalada baydhabo ku harnay si kooban 2 maalmood camal inaan dib u harno, maadaama deegaankayga ay ahayd dardaaran iyo muxuu inaan wax toostoosino darteed. intaan magaalada joognay dee waa telefishinka waa iska garan kartaa xaaladu waa isbedeleen. ciidamadii meesha joogay oo muxuu ahaa etoobiyaanka ah laftigo way baxeen, keligeena meesha kusoo harnay iyo dadkii deegaanka. deegaankuna waa cabsibaa ka abuurantay qolooyinkii oo muxuu ahaa muqaawamada ahaa oo iskugu jiray muxuu ahaa magacyada kala duwan lahaa. waa soo dhawaadeen magaaladii kusoo dhawaadeen odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii deegaanka iyo culimmadii waxay garteen in muxuu ahaa aan korkooda wax ka dhicin. anagii bay noo yimaadeen oo xildhibaanada ahaa oo joogay halkaa ku haray, waxay yidhaahdeen bal arrintaasi waxaan rabna maadaama idinku aad ama baxaysaan inaad fududaysaan dhaqa baxdaan oo muxuu ahaa meesha idin fudud aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan ood tartaan, annagana qoladan kale aan iskala hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuu ahaa dhibaata aysan uga dhicin. tii bay noo sheegeen oo aanu ka aqbalnay maadaama awalba aan muxuu ahaa dib heshiisiintii guud ay ahayd inaan baxno oo doorashadii ka qayb galno oo jabuuti ka dhacisay. marka odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen saan filaayo, waxay muxuu ahaa intaan aanbabaxaynay oon xirxiranaynay oon soconay ay noo keeneen ay noola yimaadeen muxuu ahaa sheekha sheekh mukhtaar roobow iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid. garab gaaban bay ahayd, waqtigana aad buu u yaraa.
maciidanu watay mise wuxuu idiin yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socda?
may ciidana ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii anaguba ehel noo ah baa la socday. marka horena anaga inoo yimaadeen isagana intay dabcan meelaha ay ku ballansadeen bay u tageen. marka waxay garteen in muxuu ahaa ay horey usoo raacaan isagii oon hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari baraadaha ku socdo keligiitaas bay noo keeneen. muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay
adinkana waa hubaysnaydeen
anaga waaba shiraacnay oo aanba baxdaan ahayn.
ciidanna waa wadateen
anaga ciidan badan ciidan fiican oo nagu filan oo magaalada markaasi amnigeeda xataa ku filan haddii loogu talagalo in la difaaco ku filan baa nala socday. isagana waa ciidana ma wadan markaas iyada ah oo aan ka ahayn wax ilaaladiisa oo 3-4 wiil aan ka badnayn oo gaariga baraadada la saaro, laakiin odayaasha dhaqanka buu isku soo aaminay ayagaas ayuu muxuu ahaa yaa hor socday ayagaa noo keenay. waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in wax dagaala aysan idin dhex marin, ninkaana anagaa la hadlayno la xaalayno iyo waxa la socdo, idinkana anagaa idinla xaalayno oo idin anba bixinayno nabadiin magaalada lagu baneeyo. marka free baan qaadanay anagu waa ka tagnay. marka waa isnacsalaamay.
waxay dhacdadaasi ka dambeeyay waxaa soo xoogay istiqlaafkii u dhexeeyay hoggaanka Al-Shabaab iyo Robo, waxaana Al-Shabaab ay u arkayeen Robo in tolkiisa uu ka sarreysiyay qadiyadoodii. Sanadkii 2008 ayay dowladda Mareykanku waxay cunaqabateen dhaqaale ku soo rogtay rag uu ka mid ahaa Robo, taasoo ilaa iyo hadda saaran aysanna weli kala caddayn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay. Sidoo kale waxaa madaxiisa la dul dhigay lacag $500 million Mareykanka ah, inkastoo markii dambe sanadkii 2017 bishii Juun laga qaaday $500 million. Waxaa 2 bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda. Sanadkii 2018 wuxuu Robo bilaabay olola siyaasadeed oo uu ku doonayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed, balse waxaa ka hor istaagay dowladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana dhammaadkii 2018 lasoo xiray Mukhtaar Robo iyadoo magaalada Muqdisho la keenay, halkaasoo inta badanna lagu hayay xabsi guri. Matt Bryden oo ah la taliya dhinaca istaraatiijiyadda ee hay-adda sahan muddo dheerna arrimaha Soomaaliya wax ka qoraya ayaan weydiiyey sida uu arko magacaabista Mukhtaar Robo.
I think it's a very interesting appointment, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments and Countering Violent Extremism.
Waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan, gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta, awqaafta iyo la dagaalanka xagijirnimada, taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaana dhinaca fikirka. Waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii Al-Shabaab ka baqayaan, sida ay horeyba u caddeeyeen in Robo ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dowladeed helo. Waxa ay hayaan fariinka dhanaha dacaayadahoodii hore, waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyaasha kale ee sarsare ee Al-Shabaab inay u goostaan dowladda. Runtiina waa shaqsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh, marka waxay ila tahay intaasi ay tahay wax suuragal ah, ayna malaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay.
He is indeed a very charismatic and respected figure. So I think that is a possibility and that is probably why he was nominated to that post.
Mukhtaar Robo waxa wali saaran cunaqabateyn dhaqaale inkastoo laga qaaday $500 million ee la dul dhigay. Waxaanay dad badan isweydiinayaan sida ay reer galbeedku uga jawaabi doonaan magacaabista Robo oo mar ka mid ahaa hoggaanka Al-Shabaab. Waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyey Matt Bryden.
When Mukhtaar Robo surrendered to the government, he had in fact been fighting Al-Shabaab for 2 years, so he wasn't strictly speaking a defector. He was already an anti-Shabaab commander in the field. He then underwent a fairly rigorous process in 2017.
Markii Mukhtaar Robo uu isku soo dhiibay dowladda, waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay Al-Shabaab muddo 2 sano ah. Marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isu soo dhiibay, waxa uu kal horeba ahaa taliye furunta kula dagaalamaya Al-Shabaab, kadibna waxa uu maray barnaamij adag 2017, kaasi oo ay niiso ku samaysay baaris iyo xaqiijin. Waxa uu ahaa hanaan ay dhowr ka mid ah saaxiibada caalamiga ahi ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen, kadibna waxa uu noqday qof nuuc ahaan loo arkiyey geesi, noqdayna qof shacbiyad leh. Waxaa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo Al-Shabaab iyo in kale, mana ahan markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ah ay ku biiraan dowladda. Waxaa jira shaqsiyaad hore oo Shabaab ah, balse madaxweynaha Jubbaland ayaa ka mida. Waxaan ku aragnay shaqsiyaad Shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan, kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen. Marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn. Waxaa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarreysay ee nin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ilaa maanta la sameeyo. Dabcanna madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan.
Well, the president of Jubaland is one of them. We have senior Shabaab figures in Nisa, the police force and the military, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment of a former Shabaab member to date.
Muddadii uu xirnaa Mukhtaar Robo waxaa la sheegay inaan wax maxkamada lasoo taagin, isla markaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyina oo loo haystay. Dowladda cusubna marka laga soo tagay inay wasiir ka dhigtay lama sababeynin wixii uu sanadahaasi u xirnaa. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere, taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka, ayaa sheegay in magacaabista Robo lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa.
Waa horta muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo. Waxa xiisaha la waxa weeye oo ururti oo ka tirsanaa iyo background-kiisa ayaa dadku su'aalo badan ka keenayaan iyo wadciga hadda ku jiray oo ahaa inuu si dadban u xidhnaa. Ani waxaan isleeyahay magacdada mukhtaaroogu aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. Waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado siduu u dhaqmo. Waxaa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto siyaasa cilmi badan kana sumcad badan waxa loo magacaabo dagaal lagu jiro ama wax ka geysan karaa wa marka wuxuu la yimaado iyo taktikada uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa anba aada u xumay doonta anba aada u wanaaji doonta laakiin hadda aadna uma xuma aadna uma wanaagsan.
dhinaca al-shabaabna fahiinka guud ee kooxdaasi sheekh cali maxamuud sheekh cali deer ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee al-shabaab waxa uu ku sheegay in mukhtaar roogo weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada. marka laga soo tago saameynta magacaabista roogo ee al-shabaab ee beri uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto, dhinaca kale waxaa jira in maamulka hadda ka taliya koonfur galbeed aysan isku wanaagsanayn ayna u arki karaan halis siyaasadeed oo maamulka soo food saartay. McBriden ayaa qaba intaasi ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda Soomaalida.
I don't expect his decision be welcomed by the Southwest state leadership because Robo was a candidate for the presidency in 2018 and clearly stood against
anigu ma filayo in go'aankiisa uu soo dhaweyn doono hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waayo Robo waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi 2018-kii si cadna uga soo horjeeday madaxweynaha xilka haya. marka waxaa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo horjeeda, laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda Soomaaliya ee ah inay jirto xirguuf u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal ayna ku loolamaan cidda ku sarraysa siyaasadda ama saameynta badan. marka ma ahan markii ugu horreysay, mana ahan gobolka keliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah. madaxweynaha Puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarada qaar Puntland ka yimid. madaxweynaha Jubbaland ayaa la xifaaltamaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeeda Jubbaland. haddaba madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo golo wasiiro.
With senators from Puntland, the Jubbaland president contests with the prime minister from Jubbaland. So the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest state in the cabinet.
madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koowaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab, waxaana muuqatay inay rajo ka qabaan in magacaabista roobo ay gacan ka geysato dagaalkaasi. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaannu la xiriirno wasiirka magacaaban Mukhtaar Roobow si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo, balse noomaanay suuragelin in aynu helno. marka ugu horeysa oo aynoo suura gasha ayaana fakirkiisa idin soo gudbin doonaa. dhegeystayaal, dhinaca Koonfur Galbeed oo aynu la xiriirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista Mukhtaar Roobow. intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga VOA, intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.